Imana mu bihe bigoranye aha ndi umva wabuzigira ingiro umwijima ukomeye mu makuba menshi azengurutse umutima wawe aho niho wibera igihe kirekire nshuti wihebye wigunze ushavuye kubera ibibo zuhura na byo uriyumbute mu gahinda gakabije umutima wawe waguye ikinya muheru k'ibyishimo umutima wawe uraremerewe ariko komera tuzanye ijambo nihumuriza ihangane Imana iracyakwibuka irakuzi humura tuze umutima ibyo nyuramo bigiye kurangira wikwiheba Imana niyifite ijambo rya nyuma komera shikama Uwiteka arahari amarira yawe atemba ku maso Uwiteka azaguha nagura wongere wishime igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri komeza wizere Imana irahari irakuzi humura tuze umutima ibyo nyuramo bigiye kurangira wikwiheba Imana niyifite ijambo rya nyuma komera shikama Uwiteka arahari amarira yawe atemba ku maso Uwiteka azaguha nagura wongere wishime igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri komeza wizere Imana irahari Birashoboka kandi ko wabuze abawe bakagenda ugasigara wihebye urabogoza amarira kandi koko ntibyoroshye kubyakira nshuti yanjye hano munsi y'ijuru niko tubayeho nshuti kubera ingaruka zo gucumura yakubaho nanjye byambaho isi zagushijisha no ubuhungiro ni Yesu nihumurize imitima yose yabuze uko ibigenza irakuzi humura tuze umutima ibyo nyuramo bigiye kurangira wikwiheba Imana niyifite ijambo rya nyuma komera shikama Uwiteka arahari amarira yawe atemba ku maso Uwiteka azaguha nagura wongere wishime igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri komeza wizere Imana irahari Zerano, tu mucho kukiza kuko yasu satsinzurupfu abami serana bonuko bazazukani baraka zogutsindurupfu diteka mukomere tuzanesha
irakusi
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 tuzumutima itunyura mo bigiye kurangira
kumura
imana ni ifite ijambo
ryambera
komera shikama
komera
uwiteka arahari amarira yawe atemba ku maso uwiteka azaguhanagura wongere wishime igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri komeza wizere imanira hari
irakuzi
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 tuzumutima ibyo nyuramo bigiye kurangira
bizarangira
imana niyifite ijambo
ryambera
komera shikama
komera
uwiteka arahari amarira yawe atemba ku maso uwiteka azaguhanagura wongere wishime igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri komeza wizere imana irahari
humura
igihe nikigera
humura
uzanezerwa n'ukuri komeza wizere imana irahari
humura
igihe nikigera
humura
uzanezerwa n'ukuri komeza wizere imana irahari